For everybody. For you.
What up, my man? This is Unstoppable DJ.
For you on the mix.
I want to keep you. I'm not gonna let you go. Nisha funga na zipu. Kwengine nisha sema no. Acha ni kusifu uzuri wa nyumba cho. Na ulivo na zipu sipate vidonda vyako. Baby leave me, I go die my baby. Kini pendant taji die my baby. Baby leave me, I go die my baby. Kini pendant taji die my baby. Unachotaka, zidisha kunipenda. Kuna paparazi na Basata, tusichapane madenda. Na koma na zako. Na koma na zako. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimarisa, baka na mwaga matamshi. Kama pendeza kupitiriza, wanasemange kadamshi. Akicheza na nimarisa, baka na mwaga matamshi. Singida Dodoma, ma Twala na Kigoma, ma Bagala Temeke, ma Usafi Kunguti, Banana, ma Kigogo na Chanika, ma
Shii.
Umepigia nyapo. It's a BTC. Has a pig wagi. What's bad before everybody? Brings quality for everybody. Body. Energy wanna food you was poppy. Niki wanna shit you was poppy. Itakuwa some joke wapo sipoitikia timu wanangu wa mlandizi ya uvipi. Wanangu wa mbezi. Wanangu wa mazese. Wanangu wa kinotone usio. Nakuja mbaka kiwalani. Kiwalani mbaka yombo. Yombo mbaka Temeke watoto mbagala. Nakubali sana wase wabuza kwa pamoja. Hey, tikia team for everybody. Hey, wasi wakifule kwa pamoja uvipi. Babu Kaju. Yumba Poza. Wasi wa Msongola uvipi. Mpela mbaka kisewe. Itakuwa somchongo wase wa matembele kwa pamoja. Mbele kwa mbele. Haina budi nyuma. Ukipinga utapingwa.
Quality.